Records.
Stop it, boy.
Don't touch us on the beats. On the beats.
Yeah.
Sunny.
I can't fall in love in deep like this before.
Oh,
Donnie. Hey, 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 girl. How you good? Feel like you uko paradise. Feel good. Taka ni kwenyeshe kile kitu ambacho juu. Tangu nimekuona na umevuta how juu. Mependa macho yako, hiyo shepu yako. Vile unatembea wanumiza mi mwenzako. Nifanye niwe wako, niwe kando yako. Nikupe mapenzi walingishe wenzako. Tucheze ndako, mapenzi moto kitandani. So hot unipige na mito. Kapa ya kulala nike soundi mdondiko. Biuno kama feni mbovu ucheze na mwiko. Check up bass, nione tabasam. Hiso nyemo yu uchungu, nyemo ya ham. Twende mbaka home, ukamwone mama Doni. Nikuvisha pete mambo yote hala. Kikona natamani seme shikamo. Shikamo, shikamo. Yani we mzuri mpaka mina umbapo. Umbapo, umbapo.
Nakuelewa.
Mwipo mzuri mashala. Toto kwanyo, mixa udongo wa bala.
Baby boy, kisikia Mungu anaomba, anaomba. Yani vile vyo, inoma. Basi fanya tunge sawa, weza kumoyesha ugawa. Sifanya kini sawa. Weza kumoyo shoka wa mwaya.
Oh baby ilipenda. Nisijefika mwisho. Na kumba baby don't go. Tufike itimisho. Watakupa wanga. Wanga. Penzi linapigwa chongo. Chongo.
Yeah. Check up bass. Nione tabasamu. Hiso nyemo yu uchungu, nyemo ya ham. Twende mbaka home, ukamwone mama Doni. Nikuvisha pete mambo yote hadha. Kikona natamani seme shikamo. Shikamo, shikamo. Yemi we nzuri mbaka mina umbapo. Umbapo, umbapo.